Yay!
Ya! Buyela ubhuda hasi.
Yay!
Yabona unwana yezi ngathi sifuna ukuxelelwa yezi. Aziyazi ndanga bazo. Hey! Hey, nigga son jonga. Jonga yindoni ngathi niyaqhela. Qhela yesen nigga son jonga. Jonga yindoni ngathi niyaqhela. Qhela yesen nigga son jonga.
Jonga landoni.
Le gang icinga yalungisa kanti yamosha xeze rap ahle nje za flex zange zayo nasemerica busy talk about some dollar. Get your face fixed okanye kule rap you get your ass kicked. Andithethi ngeyam impilo wena sendisiki ngesosikhohlela that I speed. Ngoku ndirelease i-DC enye izosifila week. Shiqula nikaxandula ityala ngenandevu sayazi ayifuna ukhula. Angifuni ufika kwata njengosidingi khona zayishigcwe le powder. Zangeneneza bravele ngoshiya sikhala kakufuni nomntana kodwa ugyola nephara. Xexela irun emqele ndijabise kwasakwasa. Ndiyabona nezinye zifuna udlalo vele ujonge uhleke ngoba ungayibulala ngempama. Ufuna uphendula mayivele thatha ngosike ikarriere yayo njengekhekhe. Kulo wayo uzohle ngathi senzeka isikhephe ndifike ngothatho kwam. Ayingulo brow zenza Chris Brown ndibuza kunorite eginsa naye kaya. Lona uculi ngathi phakathi kwikwati ndabona kuyibumcula udinga italente. Umlomo umkhulu nje uyazibona zikhule zitye samene. Hayi noba ndiphambene intloko ezinkulu nje zigcwele umoya wasendle. Basibiza ngabomrepa imagine uhatewa ngumnongenayo nemali. Ngciniyera bandenza nare noko thina siphushe ispan. Qabula iJack Daniel baphinde bafuna isikhema nathi.
Hey nigga son jonga. Jonga yindoni ngathi niyaqhela. Qhela yekuseni nigga son jonga. Jonga yindoni ngathi niyaqhela. Qhela yekuseni nigga son jonga.
Abazazi bafunani kanti ninyile. Chwema ngeswe kodwa ibhanana liwile. Uzabayijane njani xa zobulawa yiswekile. Samanga lo mntana ubumfakile uphuma engxamile. Sithi enizamile andithethi loo nto zonqwaba njengoshwema uzawuzila lo mkhondo. Ndandisiwa nena nisithi thotsho evuka idyani mthororo. Ngoku nifuna uskima unotsha sothi udibanisa amanzi nomphokoqo. Ndingena icheri layigolokoqo. Phakamisa umzantsi nzabantswempu for sure. Sure, kudala ndarepa nigalam uzuyazi andiqala ngoku and usengxakini ufuze acting ngathi wena uyigoat. Cause I will take a mic as a knife then I slaughter you out. Mamelam nandithini ungathethi nami ngathi uhlika ebhowuthini okanye ndakuhlafunisa umgubo wentsimbi bethi ntloko ebedlakadlaka. Nam ndaduma kweli cala ungalibisa bhutandaganda. Ndineendawo ezigadalala hlenje uthetha ngoba uwek bam yaza ndixubhula. Bawulukuhlaba impama nezondlebe zakho zibuyumva. Mhlawumbi kwelo gubha lakho lobudophu ngothuka sowuthamile kaloku saphuluka. Ndathemba sifundile isifundo sami. Ngaphine ufakile kutyana apha. Xelela boy. Andlali. Jisihlambi.
Hey nigga son jonga. Jonga yindoni ngathi niyaqhela. Qhela yekuseni nigga son jonga. Jonga yindoni ngathi niyaqhela. Qhela yekuseni nigga son jonga.
Ya fetheri mensenza nje otherwise. Ngade gcwalisela nezi zicimba zandazi. Ukubona la wena ikuphathelwe ikake engakwaziyo ufika ibiringa amasimba ngawe.